niwe mchana usiku na kwa mana wewe kunidanganya mi daily na kwa mana wewe. Misi mchokozi, nimekuja juzi Nairobi.
Sina
jaro za odi, nimekuja juzi Nairobi.
Umenifunga wewe, toto wa Kikamba, sauti ya Kinanda. Jaro za Kirwanda, uzuri wa Kiganda.
Mtoto wa Kikamba, sauti ya Kinanda. Jaro za Kirwanda, uzuri wa Kiganda.
Oshe, oshe, oshe.
Kalamu sije niacha kwa tabu awendo jawabu
wale nifushe vya kilatina te amo te quiero mucho my dear napenda ukinitanga my dear ukiwa kando yangu furahia.
Umenifunga wewe mtoto wa Kikamba
sauti ya Kinanda
jaro za Kirwanda
uzuri wa Kiganda. Mtoto wa Kikamba sauti ya Kinanda jaro za Kirwanda uzuri wa Kiganda.
Oshe, 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 oshe.
Juzi Nairobi.
Oshe, 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 oshe.
My number one is a bad girl.
Oshe, 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 oshe.
Too many like me, shut up.
Oshe, 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 oshe.
My number one is a bad girl.
Oshe, oshe, oshe.
Too many like Nishadada. My number one Nishabada. Oh, too many like Nishadada.